Yeni dotokalo kamba pezwa manzi wase Hey, you wanna miss your knees?